Lesson 22. Health expressions.
Ke a lwala.
I am not well.
Ga ke a tsoga.
I am not well.
Ke opiwa ke tlhogo.
I have a headache.
Mala a me a botlhoko.
My tummy hurts.
Matlho a gagwe a botlhoko.
His eyes are sore.
Franco o ya tliniking.
Franco is going to the clinic.
O ile ngakeng.
She or he went to see the doctor.
O rurugile leoto.
Her leg is swollen.
Seema o jele sengwe se se sa siamang.
Seema ate something bad.
Ba batla go ya tliniking.
They want to go to the clinic.